Oh, jeg ville oversætte på dansk. Jeg vil gøre my best så godt jeg kan. Det er længe siden jeg har prøvet det.
Unasema karibu kwanza kwa watu wote.
Ya, vi siya welcome til sammen.
Kwa kweli lugha ni nyingi.
Sifuli vi ha mange forskellige sprog.
Na tutahitaji kuongea kwa lugha ya Swahili.
Oh, ya vitela po Swahili.
Alafu mtumishi wa Mungu ataintepretate kwa lugha yetu ya Kidanish.
Oh, Joshua vi prøve oversætte på dansk.
Na kama vile tunajua.
Som vi vil.
Lugha zote ni za Mungu.
Elle pro de er fra Gud.
Amen.
Amen.
Nilipofika Denmark.
They come to Denmark.
Nimeenda ku sprog school.
Just go to for sprog school.
Na haikukua rahisi.
Made it like named.
Nikaona kama ni lugha ngumu sana.
Yeah, sunu shwa fel de ba di svær sprog.
Lakini pamoja na Mungu.
Me Gud hjelp.
Tuka parvenir kuweza ile lugha.
Vi bistol.
Amen.
Amen.
Na ndio maana nasema lugha zote ni za Mungu.
Therefore sia elle spro de afra gold.
Tulipokuwa Afrika tulikuwa tunawazia kama tutaweza kazi nyingine lugha zaidi ya lugha zetu.
David wa Afrika vi troede måske vi kommer ikke til at lære andre sprog end vores afrikanske sprog.
Amen.
Amen.
Mungu ni mwaminifu.
Megu ya faithful ya trophies.
Na ndio maana tuko hapa.
Therefore we are here.
Nafurahi kuwaona.
Ya girl for sia.
Naona nyinyi wote mnapendeza.
Oh, see, sia, right God.
Amen.
Amen.
Yes. Tutaenda kusikia neno la Mungu.
Bisikeleza gulso.
Na nitapenda tushare pamoja.
Oh, bisikiba dilde.
Tuongee yani.
Bisikiba snack some.
Yani tuongee, tujisikie kuwa free mbele za.
Bisikiba free or snack some.
Amen.
Amen.
Kwa sababu Mungu alitupenda.
For the good else cause.
Na alitoa mwana wake wa pekee.
And guess it pan.
Alikubali kumtoa ajili yako.
And babiltia giham pa porone dai.
Ajili yetu sisi wote.
Porone also el sam.
Hiyo ni neema kubwa ambayo shetani anaipiganisha kila itoyo leo.
Di knowledge som John proa became.
Kwa sababu anajua kama.
For the handville.
Mungu alifanya vitu vikubwa.
For the handville te gul hagiono steward.
Akajua kama kumtoa mwana wake wa pekee.
And we say but via our gear sit ban the in is ban
mwanadamu ataendelea kupokea neema ya kipekee. Amen.
The again me Jesus we come here for the knowledge.
Kwa hiyo tuko na furaha.
Therefore we skip a glen.
Lakini kwa shetani ni huzuni.
Me put nen seal the vigil seal the surely and a glen for the
jina la Bwana libarikiwe.
Mugulu vya suwa.
Sasa kwa hiyo ni vita kubwa ambayo tunayopitia.
Therefore in my this tour camp so we go again.
Ndio maana kwa kwetu hapa siku ya leo.
Therefore for some less here today.
Kuna watu walipiganishwa sana ili wasifike hapa.
Tavafununde like name to come here.
Bwana turumie sana.
Amen.
Lakini wewe na mimi tumepokea neema.
But if we fit low good snow the fault we cover here.
Ndio maana tunasema jina lake lipewe sifa.
Therefore we see more hands now on believer sin.
Amen.
Amen.
Nitapenda kuongea kitu moja hivi.
Yeah, we tell a Leo no here.
Nimefurahia sasa tumeanza hapa ibada.
So you have so glory for starting here.
Kasikia tunaimba nyimbo mwa nzuri sana.
So we have to go sang.
Aseme you have faithful.
They say go you are trophist.
Aseme Mungu uko mwaminifu.
To are trophist.
Kwa kweli ni kweli.
Dear saint.
Mungu ni mwaminifu.
Go ya trophies.
Amefanya kila alitia akili yake fasi moja.
And God dear and ku
akatafuta namna gani atafurahisha mwanadamu.
Oh fin gu more for TV means kakebya glow.
Kwanza kakuumba.
First and sculpted I.
Kisha kakupatia kila kile unachokihitaji.
Also I'm glad I LD do her proof for.
Alifanya yote na anaendelea kuyafanya.
And God else for die or hand believe
ndani ya maisha yangu na wewe
is it you a meet
lakini cha kushangaza
me did a little the or rascalit
wanadamu wampendi Mungu
tv minska fi skuba hamvek
Bwana turumie sana
mugulu tilgio
na hiyo ndio inafanya sisi kama vile taifa la Mungu
or did the girl at the visa minska and a good spoon
wakati mwingine tunaomba
nungange so bia vi
wakati zingine tunajiuliza kwa nini hatupokei majibu.
Nunga no vibia nunganga so onda vios for week dibia dibia dibia.
Niko na tining moja nimetaini hapa.
Me ya hatai no here.
Ukiangalia hii tining ni ndogo sana.
Bizu kiga haya porene ya tining ha.
Lakini kama sijakuelewesha huwezi kuelewa.
Bene iskinok for clara ebedi afu dukifustori.
Amen. Ha?
Amen.
Hapa tukiangalia hapa nilitia gi manake gul.
Ta visu skiga leader I don't know they sto gi some bostewa.
Hapa nimetia pe manake person.
Person. Ya leader da p some person.
Na hapa nimetia andra manake di andra thing.
They are put it under so the under minister.
Yeah. Yeah. Na kisha ninatia hizi flashes zinapanda zinaenda zinarudia hivi.
Oh di yeah, that no they go cross to verse there.
Ili naone kuoneshe.
Yeah, thank for it. Yeah.
Amen. Ha?
Amen.
Hii inamaanisha kitu kikubwa sana.
Did be true are here
parmi les trois dimensions d'une vie de réussite.
Yeah, that très dimension for the vie que Lucas.
Kuko hiyo dimension tatu.
Yaha tani ya some dimensiona,
Mungu
tre dimensiona.
Mungu ndiye aliumba watu wote.
Well, God has captured some.
Akukuangalia wewe, akuniangalia mimi.
Hankiga po vem duya, vem yaya.
Lakini alituangalia sisi sote.
Hankiga po el some, some minska.
Alafu, hawezi, kinachoshangaza watu wengi wanasema kwamba wanampenda Mungu.
Medi de ondra liti, el siya de flisi siya di elska gul.
Lakini unachukia ndugu yako.
Me no do elska gul plus poder mo me alive el so hard ik no me ago me their nest la so hela di Minsk under Minska.
Tukifata katika kitabu cha Mwanzo
me visto kiga ya feste musebo
ya neno la Mungu linatuambia nini.
Bible is here. What? In one school for the long seal, you are talking, so that I don't think
they... Yeah, yeah. Neno la Mungu latawakumia katika kitabu cha Mwanzo.
Bible is here, he first musibu.
Aseme Mungu alimumba mwanadamu kwa mfano wake.
Say, God has kept thy or my for the hands bill.
Amen, ha?
Amen.
Sasa mimi niko na swali moja.
Medi, space mule ya ha hea.
Na ndo mani nilipenda tu share tuonge.
Or ya fo ya vegan hea, ya vi hea te visnaka.
Amen, ha?
Visnaka li sam hea.
Aseme Mungu alimumba mwanadamu kwa mfano wake.
Visi hea sculpt da e hands bill.
Sasa tukiangalia Mungu, mimi na wetu tunavala mwili.
Me, visi, mel me also, so vi ya minska me crop.
Mene, Mungu hana mwili.
Me, hagul also at crops on vi ha, elewe.
Mungu ni esprit. Amen.
May we be the good are on.
Lakini neno la Mungu linasema alitumba kwa mfano wake.
May the seer ten has kept us e hands be.
Sasa swali langu ni hili.
So did you have me space more legal?
Mimi na wewe tunamfanana Mungu kwa nini?
Voden lina vigulso.
Kitu gani kinatukutanisha na Mungu ili aseme ya kwamba nimemuumba mwanadamu kwa mfano wangu?
Where they we ha migul where they we ha some also gul ha.
Amen.
The God hand has captured us, hands bill.
Amen.
Amen.
Tuko pamoja.
Yeah, we some.
Kuna kitu moja kinatukutanisha na Mungu ili Mungu ajitapie wewe.
Men there are no ears some vilina gulpo.
Yani nikusema ni ile.
No, he died a lina gulpo.
Amen.
Amen.
Na wazia huko na jibu tayari.
Yeah, trois duville ve duas.
Yani lina gul. Mimi na wewe.
So die or my.
Tuko na 50% ya picha ya Mungu.
We have no ears. A ghouls bila.
Jina la Bwana libarikiwe.
Mguli.
Na ndio maana Mungu alijiumbia, akasema aseme nimekuumba kwa mfano wangu.
So the day again did for the on also do hide on the fun see it and sculpted die hands bila.
Sasa tutaenda kusoma kitabu cha Mungu.
So let less for via mia.
Jina la Bwana libarikiwe.
Amen.
Anayekuwa na Bible pale atasomea katika kitabu cha Isaia.
Inos kelesa Isaias pro
59D.
59 isa de nio el 13 tu
anayekuwa na Biblia atatusaidia.
Nio el 13
Isaia 59.
Isaias pro nio el 13 tu
Dio. Pour ce faire, il y a un service qui est translé pour danser. Ce qui est au assiette pour danser.
Yeah.
Lakini maovu yenu yamewafarakanisha nanyi ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake msiuone, hata hataki kusikia.
Amen.
Amen. Ya leo sadi Podansk.
Yes.
Nyoel 13:2. Nein, die ja Sühne, die Auskehr ja Fraguls ingrieben, die der vor en havent ja Rügen und loget Ohren vor ja Spön. Amen.
Amen. Mm. Jina la Bwana libarikiwe. Mm. Mbele nigusie neno hili.
Die zum Store her.
Nataka nikujulishe kwamba ufalme wa mbingu.
Lema ilisi ya ati Guls ri
uko kama government.
Guls regering. Guls en regera som vi har vores regering her.
Iko na malaika.
En har nu de tjenham som engel.
Iko na 24 VR.
En har de 24.
Iko na mabranche mengi sana.
Oh, en har flere mennesker omkring sig.
Lakini wale wote.
Me el dem.
Na wale makerubi wanaozunguruka kiti cha enzi.
Eldem sum ea omkrengham.
Yani ile government yote ya ufalme wa mbingu.
Oh, hence regain.
Wako na ideoloji moya.
Digo, di folia di hensia.
Amena.
Amena.
Ideoloji yao ni upendo.
Me di gul siya, di gul ea di kealihil.
Nanjoma na neno la Mungu natuambia.
Oh, the four Biblians siya.
Aseme baada ya Yesu kufa na kufufuka.
So after go Jesus do upgenense
alipotaka kupanda mbinguni,
or in hen fed boat himlen,
neno la Mungu linatuambia nini?
Biblia inasema
aseme sitawaacha mkiwa kama vile mayatima.
Oh, hen say and say at yaviki lea some far loose burn,
nitawaachia roho ambaye atakaye kuwa kiongozi.
Yavisena mean on tear the villia,
na ndio maana unakia kutanisha wale wa malaika wa mbinguni.
Oh, the four elves also England from himlen.
Unapotembeza gari,
no do muski gang me akwe and be.
Unapotembea barabarani,
do go tour.
Unapokuwa sehemu yote ile,
oh, do ahen
ambayo hauna mafikiri kwamba unaweza patwa na tatizo lolote.
Yeah, vo muski do tenka do go by after this mall.
Lakini panakuwa wa malaika walinzi. Amen.
Me pogone guls kialhil. So I do nun engel omkring dai.
Yani
for biscuit dai.
Ufalme wote wa mbingu.
So guls regen guls.
Wako na ideology moya.
I guls werden da in things um di go after.
Na ideology yao ni upendo.
Tia kialhil.
Na ni kupitia ile ile upendo.
Di germ then guls kialhil sum
jo Mungu alipenda mwanadamu.
Oh, did go at a gul ha elske dai.
Mungu akamuumba mwanadamu.
Oh, has captured dai.
Mungu akatoa mwana wake ya pekee ajili ya mwanadamu.
God gives it in its sovereignty.
Kya kushangaza neno hili linatuambia?
Oh, may no do less at her verse here.
Aseme juu ya makosa yetu.
The story at pogone voa suina.
Tuko na makrime mingi.
For pogone divi lewa some opera muham.
Inafika wakati place ya Mungu.
Tigio at nungang.
Kwa sababu katika kitabu cha Exode 20
for this to lesser I n busbo
kuanzia m mpaka 18
it ti etn there
inaongelea juu le 10 commandements de Dieu.
Bo the store om the ti bull.
Alors parmi les 10 commandements de Dieu,
so blend the ti bull there,
kuko commandement ya 4
then fear bull.
Neno la Mungu linasema aseme usiabudu miungu mingine ila mimi peke yake.
Gogul sia du aldri til bila anda gul in mai.
Bwana turumie sana.
Amen.
Lakini cha kushangaza tena,
me didi ondra
wanadamu.
Vi minska
pale ya kutia Mungu anayesema na kujitapa kwamba tusiabudu miungu mingine bila yeye.
Is still for go after the hensia te ike till be the undergoo in Hamsel.
Lakini utakuta mimi niko na tatizo na dada yangu hapa.
Men plusly for the ya in conflict me min sister here.
Bali ya kutumia msamaha ambayo imefanya mwana wa Mungu akufe ajili ya ile kitu.
So still for poor then till gives kill him some goo against. If was conflict,
wewe unamtia ndani ya roho.
May do very oblivious or where he conflicts me.
Bwana aturumie sana. Kwa nini tutatia mwanadamu ndani ya roho?
Before we do oblivious, may have where it conflict.
Na Mungu anakatala tusiabudu miungu mingine.
Ogul see at make till be under going.
Yaani tusitie kitu kingine ndani ya roho zetu zaidi yake yeye.
For then we see at dia tv mo ike till be ike ik tarun under things some victor in gul cell.
Lakini ndakamata mwanadamu na mtia ndani ya roho.
Mene for the some minska we have under thing some be mean at the victor in gul.
Kwa sababu huyu amekosea mimi siwezi kumsamehe.
For the ham hageo no unula so yakesleti kan hageo no mumai so yakesleti tilgiya ham.
Kwa sababu huyu aliongea mbaya juu yangu basi mimi na haya tutaongea tena.
For the hand has sagt no on a mule my so yakesleti snack me ham.
Sasa hii tining yangu hii
mene tiha min tining ha.
Hata kama unaweza kuwa pastor.
Selom duya in pastor.
Hata kama unaweza kuwa mchungaji.
Selom duya in pastor.
Hata kama unaweza kuwa mwalimu au cheo yoyote ile ambayo unaitumia kama vile mtumishi wa Mungu. Ikiwa wewe utajifanya kuwa mwaminifu zaidi.
Bisu visele stoa duke bidema anda.
Na kujifanya kama wewe uko na relationship nzuri sana na Mungu.
Bisu moski du troalte du ya den superman. Igul sri.
Bwana aturumie sana. Lakini huku nachukia ndugu yako.
Mene du troalte du ya my superman.
Ndugu yako anaweza kuwa.
Mene du hai conflict ame folke. Du hela anda folke.
Ndugu yako anaweza kuwa rafiki.
Dinese keve ya din.
Anaweza kuwa mke wako au mume wako.
Keve ya dinese keve ya din kune la din men.
Anaweza kuwa hata pastor wako.
Anaza
kuwa hata mtumishi tu wa kawaida wa kanisani.
Keve ya bae nene persona ikieke.
Lakini wewe unamchukia.
Me du hola da ivek fraham du hela nesin.
Kisha huku wewe unasema unajidanganya aseme kuna relationship pamoja na Mungu.
Me no du hela dinese mene du mina du ya imai iku du ya superman du ya relation megul.
Ile ni kujidanganya.
Bwana
aturumie sana.
Mugul chilgi.
Hawezi sema kama wewe kuna relationship nzuri pamoja na Mungu.
Dukeke mina du ha in recti gu relation megul.
Huku nachukia dada yangu.
Me du ya ki ngu relation medin neste.
Bwana aturumie sana.
Mugul chilgi.
Hawezi sema wewe unaombaka sana na Mungu anakusikia.
Dukeke si ate du bia might du ya via du ya di died in high heel super heli men.
Kisha unachukia jirani yako.
Mene du hela di neste di nebo.
Or, hii relationship nzuri ambayo tuko uko nayo pamoja na Mungu wako.
Mene den relation du mina du ea megu.
Kwa sababu Mungu aliumba watu wote kwa mfano wake.
Mene vihakuna relation megu for the hand. And has kept us in hands bila.
Jina la Bwana libarikiwe.
Mugul yelpos.
Yani kusema huyu ambaye unayemchukia.
You so see, ham the next some do hela ala some do x na kame for the do ya conflict ame ham.
Amependwa na Mungu.
Tuskibaa vila te ham and also bans.
Sasa
and elske te gul.
Wewe unamtia ndani ya roho ndugu yako.
Menodo hela ham. Podemo.
Alafu yeye anakutia ndani yake kama vile mpendwa wake.
Men gul. And had I some hands bad.
Alafu iko na relationship nzuri pamoja na Mungu.
Ndi persona han gu relation na Mungu.
Bwana aturumie sana. Pale utafikiria kama wewe unaombaka Mungu.
They have to store toward do a superman.
Lakini neno la Mungu linatuambia aseme itafika siku moja.
Mene Biblia inasema tede come and day.
Aseme mbona mimi nilikuwa pastor, nilikuwa nahubiri, nilikuwa nafanya hivi.
In day would do we ona yeva yeva nipasa yeva yatente da igu.
Mimi nilikutumikia, nilitoa pesa, nimefanya kila kitu.
Tukamtia si igu ya hatente da ya game in pinget LDTR.
Lakini neno la Mungu linasema aseme atakutapika, atakwambia eti mimi sikujua.
Many gul will see at ya alder kendai.
Bwana aturumie sana.
Mugul tilgios.
Tunapasha kutoka katika zile ignorance.
Biske fosto begulsia.
Ya, tunapasha kutoka kuacha ile mambo.
viskielewea mea bea I konflikta mel meos.
Tunajua historia mzuri ya Esther.
Bikena historia Esther's historia.
Sitapenda kuongelea sana juu ya Esther.
Ndiki day aski sinaga mairo.
Lakini natafuta nikurudishe nyuma kidogo juu ya Esther kidogo tu.
Mene ya ha lit day asume ya vigane kwepo.
Esther alikuwa mke wa mfalme.
Esther va humbly kongs kuni.
Na ilifikia wakati ambayo taifa lake litafuta kuonelewa.
Oh, they come, they were until vo Esther's folk. Substama pavia blistrafed.
Na kulikuwa jamaa moja aliyekuwa anaitwa Anania.
Oh, they were in the Naaman.
Yeah, Naaman.
They were in the ile Naaman umkrenge Esther.
Lakini ilikia kuonekana kuwa ule Naaman alikia kuwa benediction kwa Esther.
Me the vis society Naaman the vis no umkrenge Esther humva vea vi humva dea teta po Esther for yelpa Esther.
Kwa sababu alifikiria kama anatafuta kumutesa.
But the school blistrafed.
Bwana turumie sana. Alafu kumbe yeye ndo ilikia kuonekana atakuwa kama vile nani ya kupandia eko ili ile taifa ifikie malengo yao.
Mene, again, Naaman Esther, the fig Israel's born for kama up again.
Bwana turumie sana. Narudia tena kwa hii training yangu.
So ya kama tibe ya.
Ni kusema nini?
Be ibidi ya visi.
Ujikaze sana katika maisha yako ya Ukristo.
Sike li ya edite liu som Christen.
Juu ya kuweka wanadamu ndani ya roho yako.
Ma dia dia ikwe ya relasyon meanda
yani, menzika. Yani unachukua fasi ya Mungu na ti yako wanadamu.
Dia ku store then the bidema anda menzika.
Ujikaze sana usikie kuwa benediksyo ya Esther.
Me ske li for so god that the ki there for the square where for the tia store bidema under minister the ke kamatia kosera
siju kama unanielewa vizuri
hivi hivi tu for store my
ujikaze sana
ya si god for here
usikie kuwa Naaman
duske du store some Naaman
kwa sababu alimchukia Esther
for the and ikva ya and ikva igu relasyona, ielti me Esther.
Lakini kumbe kupitia yeye njo ameinuliwa Esther na familia lake lote.
Men, diviste sa so behave that igen me ham,
sasa
me Esther,
nanjogi si dunia, nanjogi si dunia inaendelea kuharibika vile.
Medisone ting fongea nu hea inu til.
Tunapasha kujua nini mapashwa yetu kama vile taifa la
Mungu. Biske kufusto vea was, vea meaning me voasiliu.
Mungu alituumba ili tumtumikie.
God has captured us for we can him.
Mungu alituumba ili tumwabudu yeye peke yake.
God has captured us for we can till be our.
Mungu alituumba ili tupendane sisi kwa sisi.
God has captured us for we can be.
Jina la Bwana
libariki.
Sasa itakuwaje nichukie ndugu yangu?
We will debuture at we can a good relation melmos.
Tunapasha kuacha zile njia.
Biske levea mede.
Na kumrudia Mungu.
Ove ai gu relation melmos o son blia biosi relation megul.
Jina la Bwana libarikiwe.
Mugul versinos.
Basi ni hiyo ndio ilikuwa neno ya siku leo.
Give amid all of we day.
Mungu azidi kutusaidia.
O mugul help us.
Na zaidi ya yote tuzidi upendana.
O LTLs levi elska hinen.
Unaposikia ndugu yako ana tatizo.
No do heard in a din nebo dinese. Ea I problem.
Beba ile tatizo muombe Mungu.
Ta di problem sumdi.
Kwa sababu ile tatizo yake.
For the di problem din vena din gu vena nebo ea I.
Haiko mapenzi ya Mungu.
Tiki deha school story.
Kwa sababu Mungu anampenda.
Me vila tegul elska hamos.
Na Mungu anaweza kumubariki kumutua katika tatizo lile.
Ogul ke vilsin ham. Ofo ham fradea problem.
Kupitia maombi yako.
Get him no to be out for him.
Ndio maana tunapasha kukamatana kwa mkono.
Therefore, we ski holos ihenan.
Ili tumuombe Mungu kila itwayo leo.
Over some, so we can nema till build a goal.
Basi, Mungu awabariki sana.
Mogul will see.
Na watakia mchana mwema.
Oi, Mogul will see. Amen, amen.